Hey, what a gun, funny vipin, and then to die. Natesa bongo baga Kenya was born to shine. Tayale ini kasi ya kunyonga tie. Wapinzani mko wapi ni wazike high. Hype and there's bigger cars, so kongea ongea. Nyakyusa mwingi toka moshi baka mbea mbea. I'm the one man, I'm in never compare. Hii ni time ya mazishi, I don't play fair. Aba ya gani po kwenye lamani. Wakati wa vita unataka amani. Sikazi walitaka shinda na nami. Shuhuri ya wanaume wavura na kunani. Sika he Sika le Sika hai 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 Sika
Bang bang hallelujah. Tusha kuzika, usha futika. Saline malaika story. Ndo itabake flagi. Tusha simika utawala unituja.
Bang bang, bang bang.
Zemeli ya msha asamaya. Mazisha nafanyika tunokwaya. Master na wamitegu mofaya. Usitingishe meza ya wakubwa ni msala.
Juice wangu uko juu. Kichwa ni niko fu. Moyo ni niko true. Sijuta fanyaje fu. I'm a chief rocker. Microphone doctor. Mtakuja mtakwenda ila bado niko hapa.
Sika.
Wale wanaotaka kutuficha. Tunawa.
Sika.
Waza wana jipya.
Masia.
Sisi ndo ma master wenye future. Mtajua mjue ila mtaisoma picha.
Sika. Hey.